Yo, Balletti Walletti Bombo Clot, Rudy Boy Shot, I know the dancer, you know. Rudy Boy from Bondi Town, he talk and sambu jumba to Bungo Terminal. The number one gangster in Tanzania, multi-talented, Mzee wa Miba. Yo, yo, Cheza na Yabi, Cheza Raga Muffin, Step Step. When I did spin, Babylonie wanna freeze, wanna cease. Now see me come insist, watch a fireplace, place. Moshi wende you, kwashi liya amani, mliopo vitani. Wekeni slachini, askari, usitumie slakari, hatari. Kwenye mandamano, situmike kauri. Kujesti, testi, na testi nyukiria. Bale, twale, nalipukia. Four haters, nimatukia. Wakisha niona, wana nikimbia. Toka Bongo baka New York, Amerika, England, Kingston. Kote wanajua kama mimi ni mzee wa Miba. Wananita mtimwiba. Miba, choma choma. Miba, choma choma choma. Miba, 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 miba. Mashairi yangu Miba. Kuka Bongo mpaka New York, America, England, Kingston, Jamaica. Kote wanajua kama mimi ni mzee wa Miba. Wananita mtimwiba. Miba, choma choma. Miba, choma choma choma. Miba, mashairi yangu Miba. Napiga kwanja kila kiwanja, sharp kama ninja. Sina matata na beta. Ukija macho juu na wacha indicator. Ukinifata juu na kupaka hata. Na wachoma kwa sindano za masaa. Na washa fuluta shata. Na wagaragaza kwenye majukwa. Na wafunika wanafata. Fire tata. Sunda 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 mbaka chini. Toto mjini watakuambia nini. Cheza na bikini au kichopu na kimini. Vote inawezekana ila uogope ukimi. Geza ulole usijifanye kutamba. Kutishia kujamba. Iga uone uone uone. Uchanike msamba. Geza ulole usijifanye kutamba. Ujamba na kutishia kujamba. Iga uone uone uone. Toka Bongo mpaka New York, America, England, Kingston, Jamaica. Kote wanajua kama mimi ni mzee wa Miba. Wananita mtimwiba. Miba, choma choma. Miba, choma choma choma. Miba, 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 miba. Mashairi yangu Miba. Toka Bongo mpaka New York, America, England, Kingston, Jamaica. Kote wanajua kama mimi ni mzee wa Miba. Wananita mtimwiba. Miba, choma choma. Miba, choma choma choma. Miba, 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 miba. Mashairi yangu Miba. Mama soja mani really jungle. Sikubali kutumika kama demo wa ex. Nipe dili pesa keshi. Cheza na mkeo sio kazi ya rap. Midemfia kubaniwa kwenye media. Anytime, any day kunisikia. Midemfaya mashetani Freemasoni Vatican. Haile haile wenye iman. Midemfia kubaniwa kwenye media. Any DJ, any manager. Midemkea kama sijatoa rushwa. No prayer. Muziki wangu ndio naongea. Toka Bongo mpaka New York, America, England, Kingston, Jamaica. Kote wanajua kama mimi ni mzee wa Miba. Wananita mtimwiba. Miba, choma choma. Miba, choma choma choma. Miba, 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 miba. Mashairi yangu Miba. Toka Bongo mpaka New York, America, England, Kingston, Jamaica. Kote wanajua kama mimi ni mzee wa Miba. Wananita mtimwiba. Miba, choma choma. Miba, choma choma choma. Miba, 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 miba. Mashairi yangu Miba. For you who can be against you. Wamanjitianda wajata vauka wakaba.